Omukulembeze wa gwanga Yoweri Kaguta Museveni era nga yakwatidde NRM bendera mu kuvuganya kalulu kw'obwa president ne leero asitokeddemu n'agenda okuwenja kalulu. President Yoweri Kaguta Museveni agambye nti agenda kuteekawo akakiiko okuzuula abeewangamya mu bukiiko obw'emiruka obwa Parish Development Model olwo ne balyoka babba ensimbi gavumenti ze yateekawo okulaakulanya abantu bo ne bazeegabanya. President agambye nti agenda kulaba nga abaako ne kyakola okulaba nti abantu bagaggawala mu kisanja ekijja. Bino byonna president abyogere Dr. Wekyesemero Lyansambwe CU Primary School abadde awenja akalulu mu bannaggomba nga agamba nti bamuzze mu ntebe y'eggwanga olwo obulamu buddemu ate era bweyongereyo ng'eggwanga likulaakulane.